when your life turned away, turned away, turned away. Back when you when your life turned away, turned away.
Nagawa haya mojanja kila nyanja na tabaka. Nawatoa kwenye danger kwa hizi lecture zile nyoka. Nimezaliwa kama senja, kuokoa wanaopotoka ni kama amri usipovunja. Asiota nifaika, stare kwa kiwango, gharama sikupe stress. Bora uishi kwa malengo, kujuta kweni kwa kiasi. Juhudi fanya nyonda, wendo mlezo wa success. Siokia upiga denda, dili kikupiga kiss. Wamojo shukuru Mungu, wanapomona wasifuri. Unachopata shukuru, unasikufuru kwa Mwenyezi. Na usikate bukte, tikisa na hada troza. Balilia kwenye nukta, dakika hotopoteza. Usimcheke kobe kama unasili ya kasa. Wingwa shiba sikubeba mwenye njao kwa jamtesa. Kama unashiribo siwa dui tana delta. Hili jufa tulizibe tupuke kujenga
kuta. Mungu kwenye life, ride away, ride away, ride away. Bako jande kwenye life, ride away, ride away, ride away. Mungu kwenye life, ride away.
Biti ulijenge jina, wivu katili numa. Jitahidi mwamini Mola. Hizo ishu za kuchonga chonga, jeli visu na mapanga. Ubakaju na jisi majanga, mashoko wasio lazima kwa mganga. Pambana na maisha, kutwa kuja jitume. Hakuna kubabaisha, kwenye mgongo jikune. Tupambani na maisha, tushikane pamoja. Japo nyingi panda shuka, jotuvuke pamoja.
Mungu jenja kwenye life, brother way, brother way, brother way. Bako jenja kwenye life, brother way, brother way, higher way.
Kibe kibebe mwenye ustagime msada sana. Ishu wewe kama wewe chanduku kina mipaka. Toa sadako barikiwe ila chungo stoe mimba. Njiambovu selewe sije mashwe kayumba. Matustusu mnafiki ila kwa mama ni lana. Na umeshe mshabiki hata kama ni kilema. Japo mziki msafari ila usongi bile shima. Underground tafakari mia mia ukisha nisoma. Kwa kujipa shuguli stress upungua. Sio kwa pombe na banki samini utazitimua. Dambu sifanyi maksudi kisa la wama lazima. No sisake daily bready kwa mawaji ya kinyama. Amini mesha funguki bile limu kitumia. Mijana darasani mitizi wa silimia. Kama mjini ni shule ngangano sishike mkia. Uwe mstari wa mbele mojanja nimekuachia.
Nimo janja kwenye life, ride away, ride away, ride away. Bako janja kwenye life, ride away, ride away, higher way. Nimo janja kwenye life, ride away, ride away, ride away. Bako janja kwenye life, ride away, ride away.
Mashbizo na vile boy au sio pane sawa washikaji wangu DJ Mzushi wapi kajai artize au sio kaza buti msela hii ni maisha na hivyo ndo kunendanga mezea tukisela hai.
Na hii ndo maujanja.